Ngihlala sibaleke siye emileli Ngibuma ufasa wakho ngifikeli Umi pisi sihlasela ngikulwele ma Konko kuthintu ilanga kubo kwethu Nala mahle lahlasa kuba wethu Cishe safehla necela Singabuyeli love Ngobungo wami noma spa Wesandwa samungo wami ngiyothanda Ngiyothanda Thanda njani Ngizovuka ekuseni ngihambe ngiyozingela Ndlovukazi yami incebeleka Ungathembeka kimi ma Ngiyaza ngikho umsulo angiyathatheka Ngiyaza ngikho umsulo uyangigwadela Kodwa unesineke nama Cela ungangishiyi ngoboska Okulimaza Nini sehla senyuka Thando lo sehlula Afa Baleke siye emileli Ngibuma ufasa wakho ngifikeli Umi pisi sihlasela ngikulwele ma Konko kuthintu ilanga kubo kwethu Nala mahle lahlasa kuba wethu Cishe safehla necela Singabuyeli love Ngobungo wami noma spa Wesandwa samungo wami ngiyothanda Ngiyothanda Thanda njani
Wena ungowami noma silwa Anjani Noma ungeqizi indaba nebimango
Baleke siye emileli Ngibuma ufasa wakho ngifikeli Umi pisi sihlasela ngikulwele ma Konko kuthintu ilanga kubo kwethu Nala mahle lahlasa kuba wethu Cishe safehla necela Singabuyeli love Ngobungo wami noma spa Wesandwa samungo wami ngiyothanda Ngiyothanda Thanda